haatanna magaalada Boosaaso ciidamada amniga ee magaalada Boosaaso oo muddo 3 isha howlgal ka waday gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxay ku soo qabqabteen boqolaal qof oo ka mid ah bulshada qaybaha kala gedisan kuwaas oo hadda ku xiran saldhigyada magaalada wariyaha VOA-da Fadume Yasiin Jaamac ayaa soo faahfaahintay noo haysaa
howlgalkan dadka lagu qabanayo ayaa socday muddo 3 isha ah waxaana ciidamada booliska gobolka Bari ay bilaabeen kadib markii nin bastoolad ku hubaysan uu toogasho ku dilay haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibisa suuqa Boosaaso laguna magacaabi jiray marxuumad Caasho Maxamed Caynab. Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa xaafadaha, dariiqyada iyo goobaha ganacsiga waxa ay ka qabteen boqolaal qof. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Hussein Cali Maxamed, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in howlgalkani uu yahay mid ay ciidamadu ku sugayaan ammaanka magaalada Boosaaso isla markaasna ay wadaan baaritaano ku saabsan sidii loo heli lahaa ciddii ka dambeysay dilkii marxuumad Caasho. Waxaana uu sheegay in dadka la xirxiray qaarkood la sii daayay, halka qaybta kalena uu sheegay inuu baaritaan ku socdo weli. Fadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.